Washington, hoping that you will have a great week.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com. Sidax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin bisha January waa 4 sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Adduunka waa ogtiin arrimo qof lala galo oo dhashiitayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. Arborka marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiisanayo ummada Soomaaliyeed ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka arborka amniga hubka la soo gelayo khatar baa ka jirta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubi oo VOA-da uga warramay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga joojiyo in hub lala galo. Wareysiyo arrintaasi ku saabsan ayaad goor dhow maqli doontaan. Dalka Norwayna waxaa wali baadi goob loogu jira qaar ka mid ah dad dhawaan oo dhulku la go'ay, kuwaas oo aan lahaynin nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Nancy Pelosi ayaa mar kale loo doortay afhayeenka aqalka wakiilada shalay oo ahad ahayd waa markii afraad ee loo doortay hoggaanka Kongareska. Nancy Pelosi waxaa laga soo doortay gobolka California waxaana heshay codad hadda u suura gelinaya inay hoggaamiso Kongareska. Dimuqraadiga ayaa waxa wax yar uun hoggaanka u hayaa Kongareska 117 ee xilligan. Dimuqraadigu waxay haystaan 222 kursi halka jamhuurigana ay haystaan 211 kursi. Markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee sanadkii tagay ayay mudanayaasha Kongareska codkooda si toosa u dhiibteen iyagoo kooxo yaryar u soo galaya gudaha halkii kulankaasi uu ka dhacay isla markaana codkooda dhiibanaya. Kongareska waxaa horyaala caqabado ku aadan sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 oo ay dalkan u geeriyoodeen in ka badan 350,000 oo qof iyo weliba sidii loo soo nooleyn lahaa dhaqaalaha Mareykanka. Nancy Pelosi oo hadda ah 80 jir ayaa caddaystay in ay kadib 2 sano aysan dib dambe isku soo sharixi doonin. Markabkuwa gargaarka ah wata calanka dalka Spain ayaa axaddii shalay raadinayay meel uu ku dejiyay 265 qof oo muhaajiriin ah oo ay shaqaalaha markabkani kasoo badbaadiyeen badda Mediterranean-ka maalmihii dhowaa. Hay-adda lagu magacaabo Gacmo Furan ama Open Arms ayaa soo gelisay barteeda Twitter-ka in markabkooda uu sabtidii soo badbaadiyay 96 qof oo muhaajiriin ah kuwaasoo ku safraya dooni alwaax ah oo markaasi aanan haysan wax jaakadaha dabaasha ama badbaadada ah waxaana ay ku sugnaayeen doonidan gudaheeda iyagoo ku dhex lumay biyaha caalamiga ah. Hay-addan ayaa sidoo kale 2 cisho ka hor intii aysan dadkan soo badbaadin waxay sidoo kale ay soo badbaadiyeen 169 qof oo muhaajiriin ah kuwaasoo xeebta Liibiya kasoo safray halkaasi oo dadka wax tahriibiya saldhig u ah. Wadamada midooda Yurub ayaa badanaaba diida in markaasi soo galootigan ay wadamadooda soo galaan.
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in aan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho lala geli karin wax huba, waxaana ay wasaaraddu xustay in loo ogol yahay oo keliya inay hub la galaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo labada guddoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Go'aanka ayaa ka hor istaagaya madaxdii hore ee dalka soo martay iyo musharaxiintaba inay wax huba la galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale, waxaana ugu horreynta weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo go'aanka cusub ee ay dowladdu soo saartay.
Arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtiin ariboor hub lala galo oo dhashiitayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. Ariboorka marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiisanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahneyd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka Ariboorka maamulku inuu leeyahay amniga hub kale la soo gelayo khatar baa ka jirta dad baa kala shakin kara dad baa isku dhici kara mararka qaar ciidamada meesha soo gelgelaya waa isma yaqaanaan waxa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay beri dhoweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa uu dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhici nasiib wanaag cabashada nagu soo noqnoqonaysa iyo Ariboorka oon u baahanaa inuu nabad noqdo ayaan waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday guud ahaan waxaa loo arkay in Ariboorka aan hub lala gelin haddii ay dhacaysana ay noqdaan dad kooban oo sida hadda meesha aan kusoo saarnay oo dhowr qof ah marka tale muddo la ruugayo oo muddo badan runtii tiile ayaa ahayd wax kale loogama dan leh
wasiir aan waxaa jirta in xaaladda amniga wadanka ka taagan ay qasbayso in marka koowaadba qofku aanu ciidan la'aan socon karin marka laga soo tago madaxda joogta waxaa jira madax hore dad badanna waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo hadda usoo saarteen ay tahay in madaxdii hore ee dalka cadaadis ugu saaro in ayagoo shacaba ay Ariboorka galaan kana soo baxaan oo aad doonaysaan inaad culays dhinaca amniga ah ku saartaan
waa su-aal fiican horta madaxda hore waa dadka ugu haboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo dadka ugu aqoonta badan uguna haboon oo ka warqaba waaye waxa aan ka hadlayno inay yihiin baahi la qabo oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo caasimadda iyo quruxda Ariboorka iyo nabadiisu dadka ugu haboon uguna aqoon badan kana warqaba mas-uuliyiin ah waaye baa kow qodobka labaad madaxdaas oo dhan nasiib wanaag waxay degan yihiin 99% haddaan dhaho waxay degan yihiin Ariboorka hayndaafka Ariboorka ay ku jiraan kama baxsana hayndaafka Ariboorka oo ammaan ah oo 4 koona ciidamada nabadgelyadu ay ka jiraan ayay ku jiraan waxay lamid yihiin dad Ariboorka dhex degan wax khatara oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan waxaasna si fiican baa loo daraasayey si fiican baa looga fiirsaday madaxda aad sheegtay hadday madaxweyneyaal yihiin hadday mas-uuliyiin kaloos ay yihiin bareen minister soo martay ama wasiiro soo martay ee murashaxiin ah dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka Ariboorka laga waardiyey ku jiraan
marka dowladda iyo adigoo hadda wasiirka amniga ah ma qaadaysaan mas-uuliyadda haddii khatar amni ay ku timaado madaxdii hore iyo siyaasiinta kale ee aan hadda xilalka haynin ee musharaxiinta ama aan musharaxiinta ahayn ee caadiga ah maadaama adinku aad diideen in hubkoodii ay la galaan Ariboorka
anaga waxaan aaminsanahay madaxdu meesha ay degan tahay markada haddaan ku celiyo khatar amni kamaba jiraan ba hadeer khatar amni ka jirta ma jirto khatartu meel bay ka dhici kartaa guud ahaan laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraasayey waa la ogyahay kulligood waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay 99% inay amaan ka dhacdo
marka ma kala hadasheen si gaara maadaama ayagu ay yihiin inta badan madaxda hubka la gala garoonka ma kala hadasheen oo ma u sheegteen mise waxaa rabtaan warqadan hadda aad warbaahinta loo soo gudbiyo soo saarteen inay noqoto isha ay ka helayaan xogta
anagu runtii madaxdu waa fara badan tahay kuwa hadda aad sheegtay iyo kuwa kaloo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan haddii yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta haddii yihiin madax garsoorka ku jirta madax kaloo fara badanaa jirta mana sahlanin in midmid inta loogu tago qof walba lagala soo doodo ammaanka Ariboorka arrinta ku saabsan ma sahlanayn mana la samayn
ugu dambeyntii wasiir waxaa jira in dowladda lagu eedeynayo cadaadisyo kala duwan oo ay saareyso mucaaradka oo ay saareyso dhalinyaro muddo banaanbaxyo dhigaayay iyagoo dhammaan naqiil uga dhigaya dhinaca amniga ah dhowaan waxaa lasoo saaray nin la sheegay inuu ka mid yahay hay-adaha amniga oo bastoolad ku haya dad rayid ah wax baaritaana ma ku sameyseen arrintaasi
horta ogow ninka hadda aad ka waramaysaan islamarkii waa lasoo xiray inuu boliisku ka tirsanaa dharcado watay waa lasoo xiray isla maalintii lasoo xiray meeshuu ka tirsanaa la ogyahay wuxuuna sugayaa sharciga in lagu qaado sharciga aadka weyn male qaladkuna waa dhacaya cid kastoo ka dhacaya ninkaas hadda sheegiisa waa laga qaatay waxaa laga qaatay wixii ku haboonaa iyo go-aan ku haboonaa laga qaatay laakiin mar walba waxaan dadka mar kale xusuusinaynaa dowladdu marna ma diidana in dadku ay cabiraan waxa ay qabaan oo ay sheegaan waxa ay tabanayaan ha yeeshee nabaddaro inay jirto waa la ogyahay nabaddaradaasina waxay keenaysaa inaan anagu ka welwelno dadka bannaanka loo soo bixinayo yaa kontrooli kara dad soo dhexgalay yaa kontrooli kara dadka soo codsanaya waa banaan baxaynaale ma kontrooli karaan ma ogiyin dadka soo baxaya inaan lagu soo dhexduuman inaan argagixis soo dhexgelin inaan kuwa kale qasbadayaal soo dhexgelin amaanka ma ayagu ma qaadi karaan hadhowna aada iska soo gudbinaya marka annagu mar walbaba ma diidanin in qofku dadku ay cabiraan waxa ay qabaan ha yeeshee haddana waxa waaye waxaa annaga xanuun iyo kuleyl nagu haya in ammaan dara meeshaas ka timaado
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundube jimcaale oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha c o a falastiin axmed iimaan geesta kalena waxau go-aankaasi wasaaradda amniga cadaalad darre iyo culays la saarayo ku tilmaamay guddoomiyaha xisbiga wadajir kana mid a musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu horeyn falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay sida uu arko go-aanka wasaaradda amniga ee in hub lala galo garoonka diyaaradaha looga joojiyey
bismillahi rahmaan raxiim waxaan u aragnaa inay tahay arrin dee wixii maalmahan magaalada ka socday daba socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo waa la socotaa maalixaas dowladdu ciidan bay xaafadaheena kor dhigtay xarumaheena dhaqdhaqaaqa magaalada wuu adag yahay kulamada siyaasadeed lama qaban karo tanna waxay qeyb ka tahan aaminsannahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido sababtoo ah haddii securityga ama dadka nabadgelyada noo qaabilsan innaga ee nala socda laga celiyo garoonka diyaaradaha dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kale oo lacal maalana ee ayaga u fasaxan yihiin taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan
laakiin mar aan weydiiyey taasi haddii ay ammaankiina khatar gelinayso wasiirka amnigoon goordhow la hadalna waxa uu sheegay in ammaanka garoonka iyo agagaarihiisa uu yahay mid aada u sugan adinkana intiina badan aada degan tihiin agagaaraha garoonka oo aanay wax cabsi ama khatar ah oo amnigiina ku saabsan aysan arrintani ku yeelanaynin
haddii saas tahay dee waa in loo sinaada waa in madaxda dowladdu ay sheegto warqadana haddii la isku hadlayi kara ammaanka garoonka diyaaradaha ayagana waa inay isku hadlayaan sideeda dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in la isku hadlayn kara in kale dadka cidda lagu daysanaya waa ayaga haddii ayagu isku hadlayn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda hala galaan inta kalena lama geli karaan maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirka ee madaxda dowladda ay isugu hadlayn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo annagan lagu qasbaa inaan isugu hadlayno ammaanka garoonka diyaaradaha waa in la yidhaahdaa ciidan lalama wada geli karo madaxda dowladdana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka kasii dhammaanaya tartanka qeyb ka ah waa inay ku wada kalsoonaadaan ciidanka amniga garoonka diyaaradaha iyo qolada kale amni soomaa joogtaa sinaantaas annaga waan ogolnahay laakiin qaarkiina ammaankiina idinka ilaashada garoonkan lama geli kartaan ammaan iyo ciidan madaxda dowladdana way la gelaysaa sababtoo ah macnaheeda waxa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka ammaan garoonka kalsoon yihiin ayagana iska dhigaan ciidanka ay gudaha la gelayaan
tusaale ahaan wasiirka amniga oo kale waxa uu sheegay in isagu aanay ku jirin dadka ay taabanayso arrintaasi oo ay uu ku micnaha aanan ciidanka la geli doonin garoonka oo isagu caadi u geli doono marka adinka ma waxaad rabtaan inta madaxweynuhu uu helay inaad heshaan mise waxaa jirta mas-uuliyiinta kale wasiiradoo kale hadda dhammaantood taliyayaasha ciidamada looma ogola inay la galaan sida ku qoran wareegtada
waxaan ku leeyahay annaga ciduu tartanka nagala dhexeey waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ma aqoonsana annaga tartamo kamida tartamayaasha inuu yahay waxa laali wixii xuquuqa uu helo annagana helnaan u baahannahay taas waxaa kasii daran haddayna madaxda dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul-wasaaraha iyo guddoomiyaha labada aqal ay isku hadlayn karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan falastiinay maxay tahay sababta annagaan isku hadlaynay waxaan leenahay haddii ammaanka garoonka diyaaradaha laysku wada hadlayn karo madaxdu si siman ciidankooda dibadda ha uga tagaan oo ayagoo keligooda ha galaan ha isku hadlayaan ammaanka ciidankeena hadday ayaga isku hadlayn karin ammaanka ciidanka annagana iskuma hadlayn karno mana jirta sabab la yidhaahdo annaga ammaan garoonka iyo diyaaradaha iskuma hadlayn karna ciidankeena waa la gelaynaa idinka keligii isku hadlayana wax la yeeli kara maa taas waxay macnaheeda tahay annaga ujeedo kalaa laga leeyahoo idinka wixii meeshaas idinka soo gaaraa iyo mas-uuliyaddeedii annaga mas-uul kama nihin macnihii khatartana idinka u bareera oo qatarta idinka banaanka la dhigo anagaan aan qatarta iska ilaalin karo.
Dhinaca kale waxaa jira banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho in uu jiray shaqsi ku labisnaa dharka shicibka oo bastoolad ku ridaayay gabar ka mid ahayd banaanbaxayaasha. Wasiirku waxa uu sheegay in la soo xiro ninkaasi sharcigana la marsiin doono. Ma ku qanacsan tihiin taas?
Ma la xirin, annaga og ma xirna. Sawirkiisaan haynaa shalay maalintii jimcada heer darraad isagoo madaxtooyada hortaagan sawirkiisaan haynaa oo dadka aan la wadaagnay madaxda dowladda ma xirna. Banaanka uu joogaa hadduu xiran yahay maxkamadiisa gabdhihii oo xabadda ku ridaha loo keena hala tusa inuu xiran yahay uu sharciga maray. Haddii la xiro oo sharciga la geeyo waa ku qanacsanahay, laakiin sax maa warka wasiirka. Annaga og waana naqaanaa ninka banaanka una jooga.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya u tartamaya. Wuxuu u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Horumar ballaaran ayaa ka socda dekedda magaalada Berbera oo ay maamulkeeda gacanta ku haysa shirkadda DP World, waxaana lagu soo warramayaa in shaqada dekedda iyo maraakiibta ku soo xirataba isbeddel badan uu ku yimid. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good oo socdaal ku tegay dekedda magaalada Berbera ayaa warbixinta nooga soo diray.
Tani waa dekedda magaalada Berbera oo halbowlo u ah dhaqaalaha Soomaaliland, waxaana ka socda marsadan hawlo baaxad leh oo lagu ballaarinayo kadib heshiiskii ay hore u gaadheen Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga leeyahay. Muddada howlaha adeega dekedda ay la wareegtay shirkadda DP World waxay bilaabeen dhismaha 400 meter oo cusub oo ah qaybta kontaynarada dekedda, taasoo hadda maraysa meel gabagaba ah. Waxa kale oo isbeddel ay ku sameeyeen habkii hore ee dekedda u shaqayn jirtay si ay ula jaan qaado dekedaha caalamiga ah. Dekedda Berbera
runtii heshiiska ay galeen shirkadda DP World iyo Soomaaliland Broadcasting isbeddel weyn ayaa dhacay dekedda. Marka hore waxaan ahayn traditional board, laakiin maanta waxaan ku banay international board. Runtii waxaa kasoo kordhay 400 meter oo container terminal loo design gareeyey in la standard oo international container terminalka 400 meter waa gabagabo. Kuwiidii hore waxaa loo yimi 4 mashiin oo waaweyn oo ah kuwa mashiinka la yidhaahdo. Hadda waxaa kasoo baxay dekedda weyn ee Delta Island oo 4 feet kale mashiinka in insha allah in soo gaar doono wiiga dambe. Guud ahaan marka la eego dekedda 400 meter waa gabagabo. Run ahaantii waxaan u xasuusteynaynaa samaysan lexda bilooda u horeeya inay dhammaystirmaan dhismayaashii iyaguna xafiisada ahaa iyo geedadii insha allah bismillahi rahmaan rahiim. Waxaa kaloo jira oon soo kordhinay saddex malataag oo casriya oo mid walba saddex kun boqol hoos baawara ay yihiin oo mid yahay kanaan kudul daadinahay iyo bailad boosta cusub oo iyaguna qaadi doonta shaqaalaha bailoodada maraakiibta soo xiraya. Berigii horena waxaan ka casinay dimar yar oo runtii aan ka tirjinay
dhismaha iyo casriyeynta dekedda waxaa barbar socda tayinta shaqaalaha iyo kor u qaadista aqoontooda si loo helo shaqaale Soomaaliyeed oo xirfad u leh qaybta howlaha shaqada ee ajaanibka looga baahdo.
Waxaan jeemay macallimiin tiro badan oo tababara shaqaalaha si loo gaadhsiiyo heer caalami. Haddii aan shaqaalaha tababarin, yacni waxsoosaarka ku filaysaa intii ma jiro muhiimadda soo kabu muhiimsan in la tababaro sayta jiga ayaa bunkeeda loo natufiya. Marka runtii waxaan soo saaray 9 taagiista oo ku filan taagiinka iyo bailad boodka. Hadda waxaa socday inaan tababarti bailad boodka oon bashay inaan soo saarno isku. Marka run ahaantii maanta waxaan taaganahay inaan qaabilno maraakiibta ugu waaweyn iyagoo ku soo badan dekedda madaxda ilaaha yaraa. Bishkan February waxaan noo imanaa sayidna dabashadkii odaytay saraafka hoose ee dekedda. Markaas run ahaantii waxaan filaynaa daanba si caalam inaan maanta la shaandaali doono. Waxaa kaloo muhiim ah bishashanka ay ku taalla dekedda Berbera waa mid muhiim u ah nabadda, caalimnimada,
dhalinyarada fursadaha shaqo ee kusoo kordhay dekedda berbere ka faa'iideystay ayaa qaarkood yihiin kuwo kasoo qalinjabiyey jaamacadda culunta badda ee magaalada berbera.
halkan waxaan ku waaqaysteen in aad u badan oo culumti aan kasoo barta aan kusoo bartay markay hore aan ku sitay oo job trainingi shaqadood qabanaysa waa nooce
magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Jire, waxaan ahay shaqaalaha ka shaqeeya s b a somalia mot authority oo qaybta kaayigaayaan la soo ka shaqeeya alxamdulilah.
Dhanka kale waxaa socda dhismaha wadada xidhiidhisa magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa oo jidkii hore gabi ahaantiiba dib loo samaynayo. Wadadaasi oo culays weyn ku haysay gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa dadweynaha kadib markii uu burbur weyni ku yimid wadadaasi maadaama jidkaasi la dhisay 1976 looguna talagalay inay maraan gaadiidka qaada 60 iyo wixii ka yar. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Berbere.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Subax wanaagsan mar kale. Magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway, meel aan ka fogeyn, ayaa shaqaalaha samata bixinta iyo gargaarka degdega ahi ku howlani waxay baadi doonkooda hayaan 3 qof oo ilaa iyo hadda la la'yahay kadib markii guryahooda uu kusoo dumay baraf wataa dhooqo. Meydka ilaa iyo 7 qof ayaa laga helay tuulada Ask oo 25 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Oslo. Warbixin amuurahan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A-da ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Boqorka dalka Norway King Harald oo booqday deegaanka uu shirku ka dhacay ayaa ku tilmaamay dhacdo xun oo argagaxle. Booliska ayaa 1 qof aqoonsaday, welina waxaa la baarayaa meydka ilaa 7 qof oo kale. 1,000 qof ayaa la daadgureeyey oo laga cabsi qabay inuu baraf kale oo soconaya u dumo. Tuulada uu shirku ka dhacay waxaa ku nool 5,000 qof. Diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo eyda ka qayb qaadata howlaha noocan ah ayaa iyaguna ku jira howlaha baadi goobka. Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo ayaa iga waramay siday wax u dhaceen.
Xaafad ku taala magaalada Oslo oo la yidhaahdo Yardrum oo u jirta ilaa 7-40 kilomitir magaalada Oslo kaga beegan dhinaca bariga ayaa waxaa dhacday xaafada qayb ka mid ahay inay degtay oo uu dhulku la go'ay. Sida lood ogeyna waqtigan xaadirka dee waxaa dhaca waxa way waqtigii barafka ama qaboobaha roobadana way da'ayaan. Ilaa waxay saameysay 9 guri oo qaarna ay noqdeen wax degay, qaarna ay dhaawacmeen. Waxa eriyada laga daadguray ilaa 1,000 qof oo la geeyay hudheelo, laakiin waxaa ilaa hadda la raadinayaa 10 qof. 10 qof, 7 kamida waa la helay meydkoodi, waa la soo saaray. 3 qofna ilaa hadda lama hayo. Wax aad iyo aad looga naxa ah waxaa kamid ah family aaba afatir jira oo isaga meydkiisa la helo, la cadeeyay oo dhintay, iyo ilmo yaro 2 jira iyo hooyadii oo markaa 19 jira oo ilaa hadda la raadinayo. Halka waxaa booqday boqorka wadanka Norway isagoo markaa uga tacsideeyey. Waxaana iminka shaqadii weli waa socotaa oo weli lama dhammaystirin. Shaqaalaha gurmadkeena waxay sheegeen arrintu aad iyo aad u adag tahay, waayo biyaa buuxsamay, marka mishiinna biyaa lagu soo dhurayaa, hawshu way adag tahay. Laakiin ilaa hadda waa socda, waa la wadaa in lasoo helo 3 qof ee maqan. Marka kulle waa dhibaato aad iyo aad looga xumaaday oo dadku aad iyo aad uga naxeen. Ilaa eeriyadana waxaa ka socda baaritaan oo waxaa weli la raadinaya wixii sababay, laakiin waxaa laga warsugayaa booliisku waxa uu odhan doono. Laakiin weli hadda waxaa lagu jiraa dadkii la maqnaa in lasoo saaro meydkoodii ama iyagoo lasoo saaro midkay noqotaba.
Shaqaalaha ku takhasusay howlaha noocan ayaa sheegay in barafkani si degdeg ah uu soo dumay, dooqo badanina ay la socotay waxa aanu gaaray ilaa iyo 800 mitir oo laba jibaaran. Ra-iisul wasaaraha dalka Norway Erna Solberg ayaa dhacdadan ku tilmaantay shilkii noocan oo kale ah ee ugu weynaa ee ka dhaca dalka Norway. Dhinaca kale ee wadankaasi ayaa imin kala daara dhacaya xanuunka COVID-19 oo kusii fidaya. Guud ahaan 50,523 qof ayuu xanuunku ku dhacay. Wararka dhinaca Yurub, dalka Britain ayaa magaalada Kent waxaa laga furay 20 xarumood oo lagu baarayo xanuunka COVID-19. tan ayaa imanaysa iyadoo darawaliinta gaadiidka halkaasi ku xannibaan oo lagu xiray inay haystaan shahaado muujinaysa inaanay qabin xanuunkaasi ka hor inta aanay u gudbin faransiiska lagu baadhayo. Xogayaha gaadiidka ee Britain Grant Shabis ayaa sheegay in xarumo kale guud ahaan meelaha xuduudo ah dalka laga furayo. Waxa kale oo uu sheegay in shirkadaha iyagu samaysto goobo dadka lagu baaro la siin doonto qalabka ay u baahan yihiin. Toddobaadkan ayaa magaalada Kent waxaa ku xalimnaa ilaa iyo kumanaan baabuurta xamuulka ah oo badeecada u siday dalka Faransiiska. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned warbixintaasi. Waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu idinku talagalay subaxan saaka. Dhegeystayaal, idaacaddeenni aroornimo waa nagaintaa. Waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Marissa Melton. In an extraordinary phone call on Saturday, U.S. President Donald Trump pleaded with the election officials in the southern U.S. state of Georgia to find him enough votes to overturn his pivotal loss there to President-elect Joe Biden. Trump spoke with the state's top elections official, Republican Secretary of State Brad Raffensperger, in a recording obtained by The Washington Post and published Sunday afternoon. In an hour-long call, Mr. Trump disputed the accuracy of three separate vote counts in Georgia that showed Biden was the first Democratic presidential contender to capture the state since 1992. On Sunday, Mr. Trump said on Twitter, "I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling or unable to answer questions such as the ballots under the table scam, ballot destruction, out-of-state voters, dead voters, and more. He has no clue." That's the end of the tweet. A few hours later, Raffensperger replied, also via Twitter, "Respectfully, President Trump, what you're saying is not true. The truth will come out." Even if Trump were to upend the Georgia vote, Biden would still have more than the 270-vote majority needed to win the presidency in the Electoral College. Thousands of Iraqis converged on central Baghdad's Tahrir Square on Sunday to mark the first anniversary of the twin assassinations in a U.S. airstrike of a top Iranian general and the leader of a powerful Iraqi Shiite militia. Last year's U.S. drone strike near Baghdad airport killed Major General Qasem Soleimani, the commander of the elite Quds force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, and Abu Mahdi al-Mohandas, the deputy head of Iraq's Hashd al-Shaabi militia, along with several other Iran-allied militiamen. More on that story at our website, voanews.com. This is VOA News. Authorities in southwestern Pakistan said Sunday that gunmen had kidnapped and killed 11 coal mine workers. The deadly overnight attack took place in the town of Mach in Baluchistan province, 50 kilometers southeast of Quetta, the provincial capital. Local officials confirmed that several miners were also seriously injured and were being treated in a local hospital. A post-attack mobile video viewed by VOA showed the slain workers blindfolded with their hands tied behind their backs. The victims were said to be members of the minority Hazara Shiite community, which has come under attack from extremists in the past. India has granted emergency authorization to two vaccines for COVID-19, setting the stage for rolling out what could be the world's largest immunization program. The two vaccines are the British-developed AstraZeneca vaccine that's being produced in India and another developed by an Indian pharmaceutical company, Bharat Biotech. India's approval of the AstraZeneca vaccine comes within days of approval granted by Britain. An Indian company, the Serum Institute of India, has already stockpiled 50 million doses of the vaccine that it made even before formal approvals had come. Indian Prime Minister Narendra Modi tweeted, quote, "It would make every Indian proud that the two vaccines that have been given emergency use approval are made in India." India, the world's second worst hit nation, has had the ambitious target of immunizing 300 million people by August. These will include healthcare workers, security personnel, those over 50 years of age, and the clinically vulnerable. Reaching that goal will involve administering 600 million doses, as each vaccine requires two doses to be effective. Rescue workers have uncovered a seventh body from a landslide that buried homes in the village of Ask near Norway's capital, police said on Sunday, but hopes persist that three people who remain missing might yet be found alive. A police spokesman told reporters the search is still considered a rescue mission, in his words, quote, "until we decide otherwise." Police said the latest body was found near where two others have been recovered, but they gave no further details. Seven bodies have now been found in the wreckage. Two of them were children. 10 people were also injured in the landslide, one seriously. The landslide happened early Wednesday last week in the village of Ask, again 25 kilometers northeast of Oslo. About 1,000 of the people's, the town's population of 5,000 have been evacuated because of fears for their safety and the safety of their homes as the land continues to move. Via remote, I'm Marissa Melton. From Washington, you're listening to VOA News.
Morning Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mbate in Washington. Today is Monday, January 4th, and here are some of the stories we are covering. Niger authorities now say 100 people were killed in Saturday attacks on two villages.
So far, there's not any group that has claimed responsibility for the attack, but these are areas that have been attacked by Islamic militants, especially in the areas of Mali and Niger borders.
Sudan arrested two health officials for illegal burial of 2019 protest victims. Cameroon trucks are now traveling to Central African Republic following pre-election violence there. And COVID-19 curfew has been extended in Kenya as schools there reopened today, Monday.
The president has this morning issued an executive order extending some of the containment measures to ensure that the ecosystem within which our children are going back to school.
And Cameroon separatists have vowed to stop next week's African Soccer Champions Cup tournament from taking place in English-speaking Cameroon. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Niger authorities now say 100 people were killed in Saturday's attacks on two villages. Security sources had originally said that at least 70 civilians had been killed. But Reuters reported Sunday that Prime Minister Brigi Raffini announced the new number in a national television broadcast on Sunday following a visit to the areas of the attacks. U.S. Hausa service reporter Mark Mon Lalo, who has been covering Niger's December 27 election, is in the Nigerian capital, Niamey.
So far, the government has not said anything in respect of the attacks. When VOA called government spokesperson Zakaria Abdulrahman, he said he's trying to gather enough information before talking to newsmen. However, a resident in the area where the attack took place, who doesn't want his name mentioned for security reasons, said the Predon attack on Saturday killed 67 people in the villages of Chombangu and Zaramudari. These victims, according to sources, include women and children, and their corpses are still lying in a hospital in a town called Banibongu, which is not far from where the attacks happened.
Has anyone claimed responsibility for the attack?
So far, there's not any group that has claimed responsibility for the attack, but these are areas that have been attacked by Islamic militants, especially in the areas of Mali and Niger borders.
What do you make of the fact that these attacks are coming right after the Nigerian election? Could it be that the militants are not pleased with the outcome of the presidential election?
According to sources, these attacks have nothing to do with the outcome of the election. What we learned is that it is a reprisal attack launched by the gunmen who claimed that two of their members were killed by a vigilante group which patrols the district, which is in the southwestern region of Niger that shares border with Mali. However, the attack drive home what people have been clamoring for when they went to polls on Sunday, where many voters say they want a leader that will bring an end to these incessant attacks in the country, especially in the border areas with Mali and Nigeria.
Talking about the election, so there will be runoff in February. What are the dynamics for the runoff? In other words, what should we expect in the runoff?
So what we'll be seeing in the coming weeks, if not days, are a lot of politicking, talks of alliance, going back to the drawing boards to strategize on both sides of the divide. It is crystal clear to all that no party can single-handedly win the election, whether in the first or second round. So I wouldn't be surprised if the two major candidates are now knocking on the doors of different political parties for possible coalition, which of course will come at a price, since these smaller parties will also have their own demands before they agree on any alliance.
Mahmoud, thank you very much. It has been a pleasure speaking with you always on Daybreak Africa. Thank you.
My pleasure, James.
That was VOA's Hausa service reporter Mark Mon Lalo speaking with us from the Nigerian capital, Niamey. Kenyan President Uhuru Kenyatta has extended the nationwide nighttime curfew and several other COVID-19 measures, saying it will guarantee the safety of students as schools there reopen today, Monday. They had been closed since March last year due to the pandemic. In an executive order read by the Cabinet Secretary for Interior, President Kenyatta said the measures will remain in place until March 12. Atiano Odhiambo reports from Nairobi.
The announcement to extend the curfew was made during a news conference held on Sunday by a team comprising the Cabinet Secretaries of Interior, Education, Health and ICT, among other stakeholders, announcing that all plans were in place to ensure a smooth reopening of schools after nearly a year. President Uhuru Kenyatta, through an executive order delivered by the Cabinet Secretary for Interior, Fred Matiang'i, said the nationwide curfew will ensure a smooth reopening of schools and will also continue to be enforced between 10 p.m. and 4 a.m. daily for 60 more days. The Cabinet Secretary added that the order also extends other COVID-19 containment measures, including ban on all political meetings, as well as mandatory wearing of face masks in public places.
Since the President has this morning issued an executive order extending some of the containment measures to ensure that the ecosystem within which our children are going back to school remains manageable and remains constant and safeguards the health of our children as he pledged in his New Year message. So, His Excellency, the President has extended the curfew days. He has extended several of the containment measures.
Education Cabinet Secretary Professor George Magoha said that despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, students must report to school today, Monday. He acknowledged that it will not be possible to achieve the required 1 meter social distancing in classrooms and asked teachers to be creative by conducting their classes under trees in dining halls and any other open space.
I want to affirm very strongly that the government of the Republic of Kenya has done everything possible to ensure that our schools are ready for reopening. Where you people are going to make a lot of noise is the issue of social distancing. And we have said this will remain a challenge, but it shall not stop us from opening our schools. We shall open our schools. We have said that the teachers should be innovative. Gallant teachers being innovative, it means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium, can be used as classrooms, including open spaces. By the way, most people don't know that learning under a tree is extremely healthy.
However, Benson Adika, a primary school teacher in Nairobi, says he's worried about his safety because during the partial reopening, they were dealing with a fraction of the students. But now that the whole school is resuming, he's scared the virus might spread.
I'm worried because, you know, we're just having a portion of our total entire population. But tomorrow, we are having almost everybody back to school. So, to some extent, I also fear that it might crop up again and we may be in that position. And the social distance is a challenge. I may say that all cannot be well as it were maybe in the past few months.
More than 14 million learners are expected to report back to school today, Monday, after more than 8 months of closure occasioned by the pandemic. However, according to the Kenya Private Schools Association, 56,000 students from private schools will have to seek readmission in public schools, as more than 339 private schools have permanently closed down due to the effects of the COVID-19 pandemic. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
Sudan's public prosecutor announced over the weekend that it had arrested the former director of the country's Forensic Medicine Authority and suspended the director of the Omdurman morgue for the illegal burial of the victims of the attack on pro-democracy protesters in June 2019. In another development, Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok announced last Friday that his government has approved the ratification of the International Treaty Against Torture. Former Sudanese diplomat Khalil Moussa says Hisham Zain Al-Abidine and Jamal Youssef were arrested for illegal burial and also because investigators are about to publish their findings into the investigation of the 2019 killings.
Actually, the prosecutor general arrested two medical officers. One is the director of the Forensic Medical, or as we call it in Sudan, Medical Justice Department. And the second is the director of Omdurman Hospital, Mochori. And that they had conducted illegal procedures to bury some deceased of the protesters during the uprising and the revolution in front of the headquarters of the army. That because they didn't follow up properly the procedures to tackle the body of these diseases and these victims without having enough investigation according to the penal code procedures to notify the authority and to follow the legal rules for that. Legally, the doctors are not personally authorized to bury any disease having death by violence unless there is a criminal investigation by the police department.
What do you think this means? Because there were rumors at the time that perhaps these people were buried, as you mentioned, illegally, but there were some speculations on social media that there was some speculation that there was a sale of unidentified bodies to be used in the training of medical students. Is this what could be behind the decision to arrest them?
So I think this is one of the motivations, one of the reasons that why the med officer Damal, the director of mortuary of an hospital, was arrested. But this is because the National Commission for Investigation of the deaths of the protesters is about to conclude its final report that led by the prominent lawyer Nadine Agui, and he declared like 1 week ago he's about to conclude and submit his full report to the Prime Minister in order to open the legal procedures and to bring all these perpetrators to justice. So it is for two reasons. One, it is about the conclusion of the commission report on investigation of the deaths of the protesters. Second, also the misconduct of the medical officer regarding the death report of one of the victims took place 1 week ago.
What do you make of this announcement by Prime Minister Hamdok that Sudan is ready to ratify the international treaty against torture?
I think one of the very important points for Sudan ratification for this international convention, this should stop any kind of torture against normal citizen, against any citizen, and to preserve and to honor it is constitutional right for any citizen to be protected from torture. And this will also bring Sudan closer to the international community, will bring Sudan closer to the international standard norms of human rights, and I think it is well received and welcomed by the Sudanese public opinion. But ratification alone is not enough. The second step should be taken by the government is to amend all the national laws in Sudan in order to match and to be consistent with the International Convention Against Torture.
Khalil Musa is a former Sudanese diplomat. He was speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, January 4th. Hundreds of trucks are parked in Cameroon because drivers have stopped shipping goods and humanitarian assistance into the troubled Central African Republic in the face of violence following that country's December 27 election violence. Moki Edwin Kizeka reports from Yaoundé.
Ajaize Bukar, a 51-year-old Central African Republic truck driver, says he has been in the eastern Cameroon town of Garoua-Boulaye impatiently waiting for the security situation in his country to improve. He says several hundred CAR and Cameroonian truck drivers cannot cross to the CAR capital Bangui because of fighting between CAR government troops and rebels. He says for about 2 weeks now, at least 700 trucks have been unable to enter the CAR from the eastern Cameroonian border town of Garoua-Boulaye. He says drivers are parking their trucks wherever they find space that is safe from thieves. He says some drivers and their assistants lack drinking water, food and toilets. Bukar said most of them are transporting humanitarian assistance, food and other goods from Cameroon's coastal city of Douala. The CAR government says violence was reported in several parts of the country before, during and after the December 27 presidential elections. the CAR had accused former President Francois Bozize of organizing a rebel alliance to disrupt the general election. Bozize's candidacy for president was rejected, and he is accused of organizing rebel attacks, asking for the vote to be postponed until peace and security is restored. On December 25, Cameroon said more than 80 CAR troops crossed into Cameroon when fighting intensified there. Cameroon said its military pushed back an attempt by CAR rebels to enter its eastern territory. Bukar says the fighting has completely disrupted his business.
The responsible syndicats have said the fair maximum possible, but it's insufficient.
He says they have so far received food, aid, and water from the Association of Cameroon and CAR truck drivers, but that the assistance is not enough. He says they are pleading with the Cameroonian government to help the drivers because the situation in CAR is getting worse and no one knows when the fighting will be over. A crisis meeting of truck drivers, the military and Cameroonian authorities was held Saturday, January 2, to find ways to help the drivers. Moïse Vauquin, president of the Cameroon Professional Transporters Network Association, says they have ordered their trucks not to enter the CAR until peace returns. He spoke via a messaging app from Douala.
We have first of all decided to stop moving trucks towards the Central African Republic due to their war there. You know, within 2 or 3 weeks, our drivers are abandoned, sleeping under the trucks, and the situation is very sad. So we are now expecting that with the collaboration of the custom here in Cameroon, we'll find spaces such as Bolloré's Park at Delago to offload and at least liberate some lorries and the workers who are suffering so much.
Cameroon said it provided space in border towns for the shippers to store goods until the situation in the CAR improves. Cameroon also said its military was keeping watch on its eastern border with the CAR. Vauquin pleaded with the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, also called MINUSCA, to help protect drivers transporting humanitarian and perishable goods from Garoua-Boulaye to Bangui. The Central African Republic depends on the Douala seaport for about 95% of its goods and humanitarian aid. Much of the election material, printed in Europe, was brought into the landlocked country through Cameroon. MINUSCA forces protected some of the material and election observers when they traveled from Garoua-Boulaye to Bangui when rebels threatened to stop the polls. Moki Edwin Kinzuka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
A spokesperson for the self-proclaimed Republic of Ambazonia says the group will stop next week's African Soccer Nations Cup tournament from taking place in the English-speaking region of the country because the separatists cannot guarantee the security of the athletes. The African Nations Soccer Championship is scheduled to take place from January 16 to February 7th. Chris Anu, the Secretary of State for Communication of the self-proclaimed Republic of Ambazonia, says the people of the English-speaking regions are more concerned about liberty than soccer.
Cameroon and Ambazonia have been at war for 4 years and counting. And for those number of years, children in Ambazonia have not been to school. And the Republic of Cameroon seem not to care about it. All that they care about is bringing some African countries to come to Ambazonia to stage an African Champions Cup. We have said no to it because, number one, we cannot guarantee them security. And we will fight every one of them with the last breath and the last machine that we have. We have written to the African nations concerned and to the international bodies telling them we in Ambazonia will not allow that thing to take place in Ambazonia because it's a mockery of the people, the close to 15,000 people who have been killed in our territory.
As you know, Chris, the people of Cameroon and Ambazonia, I'm sure they love soccer. You will be depriving them of the opportunity. Are you not concerned?
No, I think our people are more interested about life and liberty, their freedoms, than some football thing that lasts for 1 week. And by the way, if African countries are so interested in having Cameroon stage this competition, where have the African countries been with war going on in this country for over 4 years? The African Union has said nothing. They've called no meeting. They've not called the government of Cameroon to order with the slaughter and the razing of villages and towns into dust. So we have no respect for what the African Cup is all about. For as long as they sit there, fold their hands and see our people slaughtered and all they care is trying to come around to put on some football match. No, we are not depriving our people. Our people don't want to see it.
I'm sure President Paul Biya and his government are determined to have this tournament. How would you stop it?
We are going to stop this competition by any means available to us. Our restoration fighters are ready, and I can assure Cameroon, no matter the number of army they deploy on our streets in the Fako of Victoria, we will are with them and we will stop those marches.
Chris Anu is the Secretary of State for Communication of the self-proclaimed Republic of Ambazonia. He was speaking with us from the U.S. city of Houston in Texas. Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the first major football event on the African calendar for 2021, which is the CAF organized CHAN 2021 tournament. Chipolopolo of Zambia kicked off their pre-Toto CHAN 2020 friendly series with a 3-3 draw against Niger on the 2nd of January in Yaoundé, Cameroon. Toto CHAN 2020 host Cameroon are staging a four-nation friendly tournament from the 1st to the 7th of January 2021 in Yaoundé, involving fellow finalists Uganda, Niger, and Zambia. Cameroon kicked off the tournament with a 1-1 draw against Uganda. Jonathan McKinstry is the Cranes of Uganda national team coach.
We're in a tough group. You know, football from all around Africa in terms of a derby with Rwanda to begin with. Obviously the champions, Morocco and Togo will present, you know, a new challenge for the tournament. But, you know, we go in confident. We think we've got a really good group of players, young, energetic. And, yeah, for us it's about going out and showcasing the best that we have. And we believe if we do ourselves justice that we can go deep into the tournament.
Action will resume later today with Zambia playing Uganda, and later Cameroon will face Niger. Toto CHAN 2020 will kick off on the 16th of January 2021 in Yaoundé, when Cameroon will face Zimbabwe in the opening match. And now to Southern Africa. After winning the COSAFA tournament last December in Port Elizabeth, South Africa, Mozambique Under-20 team started its preparation this week for the Toto Under-20 African Cup of Nations Mauritania 2021. COSAFA Under-20 title was Mozambique's first international one, paving the way for their first ever Under-20 African appearance. Mozambique coach Diaro Montero called 35 players, including 5 new faces who did not take part in the COSAFA tournament, 4 of whom played in Portugal and 1 in Spain. Elsewhere in Italy, Napoli coach Gennaro Gattuso said on Sunday he felt foolish for giving Nigerian striker Victor Osimhen permission to travel home to Nigeria for Christmas, with a forward testing positive for coronavirus on his return. Victor Osimhen joined Napoli for a club record fee of up to $94.6 million last summer, but has not played since November 8th because of a shoulder injury. Victor Osimhen faces club sanctions after images of him partying without wearing a mask were shared on social media, but manager Gattuso said he also felt embarrassed for giving the 22-year-old permission to return to Africa. In chess news, Elizabeth Cassidy, a 9-year-old Kenyan student, has qualified for the World Youth Chess Championship to be held in Greece. The event will be held between May the 2nd to May the 11th. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, January 4th edition of Daybreak Africa. I'm James Buck.